Utangishonze pingane mfwethu uma ngikhosa la ekhaya utshone phi ishonze pingane mfwethu Utangishonze pingane mfwethu uma ngikhosa la ekhaya utshone phi Utangishonze pingane mfwethu Mama le khamba wena wemfazi Yala umuzika yiselo nesalago Tamale kambe wena wemfazi Yala umuzika yiselo nesalago Tamale kambe wena wemngamu Yala umuzika yiselo nesalago woneshwa Utangishwa nsepi ngane kamfwethu Uma ngikhosa la ekhaya ngithayishone Utangishwa nsepi ngane kamfwethu Uma ngikhosa la ekhaya ngithayishone
Tell her we must raise the lonely salary.